tuli wa muwendo katonda wewe nacho sanga tuli nate nkenyera akwagala nnyo bo balaba genze kitaka vaya mu bubenje no mubirwa de birala era ddala oli mukafiri awe ddali nekwenefu bitisi kyali kirungi n'okuzaalwa n'otazaalwa bayibe ekyogerako naye nga kemmaze mbasanga ddembe kembadde mutale nkwasiza yakakofu maguru gankuba ko gajja n'ogw'omuyaga bwe nnaamalira bino n'osigala okunkumuka ab'oluganda kambe kawaaseeko amasanda kizibu okukagwa oluka ennyanja teruleka mbunkanga anange bwente kyekinneebagaza endongo onaalya n'oli kibava bagambe ewooma bwe njigga n'enfuna nnyumirwa nnyo bagujulira ekifa mu nnyanja kirikwoyo omuvubi ate ye buyise bw'omu n'abikwasega nkomyewo n'ekibuzizo gy'emirimu waliwo ekintu ekyabuza uganda eddembe era bannansi kyekibaleese nnyo okulira obwava obungi n'ebbula ly'egy'emirimu olw'okusaanawo kw'ebyomwali muva ow'effumbe amakolero agaali gayamba abataka kati tufuma mafumenga olugero kofi marketing board genda ebugolobi bummese kati zezisulamu obabuwundo eyafuwaze yali alimuoye emmwanyi nanaataalima apakasaayo ng'okunoga yalina ttiimu y'omupiira kabiri tyabaali bamanyi okukyanga ne baweera emirimu ekikyo kyekikyeviiviritika ekinywa kyenkutwalina amakampuni nga tulyangaab'emiruka eyajjawo ebitongole ebiyamba obulimi zekulwange mulabangaata omutemu nayitirwa okusaanawo y'ensonga eyali alima pamba omusisinkanako ng'ojja kati abasuubuzi abagenda eggwanju ng'ekyaliwo engoye nga tumanyi ozeekolera thailand ne hong kong bya viza n'ettikiti z'ennyonyi asigaza ekinga amagoba nazzikono ng'omulimi kaziteeba empiiya nga n'asuubula engoye azifunako ez'emmwanyi omulimi okole yasanga obuzigu w'abaamaduuka nammwe mugatuddemu nga bakuumi ne mujja mumagamaga nga abaguzi neeyeevuddemu okukyama alamuza ku nnumba omugenyi okukola yafuuka omutaka ndaba ng'enfuuza eyatumiddwa okwennyamira gavumenti agindabiddeko agibuze eyakutya nk'obulimi ani yatta emirimu abantu bekulembera okubanga baavu eyungule bammega baayo okumunoonyereza gavumenti agindabiddeko agibuze eyakutya nk'obulimi ani yatta emirimu abantu bekulembera okubanga baavu eyungule bammega baayo okumunoonyereza bagwa ku kawansaza abasinga ensonga baabuwe gye baali bapakasiza obbagwako abasinga bayiye mu bettingi balinga abakola ebiragaano ebibakugira okufa lumu nange yankwatakaawo obujega nanuliira akasanvu kange njagala tukkaatiriza ennyo emmwanyi kuba nze kwe nnasomera yasuubula kyapa nkoko ne kyapa ggoonya olumu nga tuzimusaba n'amaguka okweyitabya buli kimu kyali ku sipiidi nkulaga nakoze risaaki n'enfuna ekibuziza ate emirimu dduuka ly'ekkuti ezo naye luli ng'atunda owatata n'abasituzi abasitulo zisaku nga naye yateekawo firiji ayoolanga nti amazzi n'obutunda akamulafa mpiya naye alimu obutunda rooda ku kibira nga naye akuba gudiikudde laba n'omulimi eyaleetanga emmwanyi olwamalanga okuzitunda ng'addayo n'akapiki ewaka era kwe kwava neene enjogero buyita mmwanyi z'abala uganda tobaka eyali egula nga tabatukabira ebiseera ebyo uganda eyalayiniza era twalinanga obunyonyi obumubiki yatwanula eyali esima kopa kirembe mayiniza ekaseesa abakonje bati yali ebawenya emirimu cooperative bank eyabegasi ani eyagijjawo soyi yali ewolenya abalimi abantu baalimanga ne bungeera nga n'owenkumbi atunda nnyo naye yasuubula empisa ezo ezisona ekkutiya yatundanga neyali aziweesa uganda leero waaliyeyo emirimu ng'era n'abafuna mpola ebawungula masaka yuniyoni yottisa okuvaawo okwabya emirimu okwagikuulamu entunnuusi gavumenti agindabiddeko agibuze eyakutya nk'obulimi ani yatta emirimu abantu beekulembera okubanga baavu eyungule bambega baayo okumunoonyereza gavumenti agindabiddeko agibuze eyakutya nk'obulimi ani yatta emirimu abantu beekulembera okubanga baavu eyungule bambega baayo okumunoonyereza Shengera chete mweri gude omwe ntaputa Ansa ya bula mirimweri tusivye nye mpengo Tofola baba kukumo Uganda chivi Bagisengu kaba kwera mawanga malala Bekto mkugwe alifiyambia mkulongosa Wesanga alichigali eri Rwanda Yaduko musala kwa Uganda kendo Emirundi jali bagu kubia munga musambu Abadde guri ne masters abalala PhD na kubasanga ku street ekisesa Olwabulwa emirimu mweri embeera Tebava bafuna enzigula ya tenyondo Beyi mu boda boda wano Ekikabya amaziga nga balina ate ebitabo Gavumenti wetalowooza nnyo Nezaawo amakampuni yagiroga kyawanisa embugo Amakampuni yagagyawo y'ensonga banka ne bamanerenda bye twalina obibawanga Madde saba nkomawo abatakandidda n'ebipyate mungu bwali bakyakuma Oli gwawe ndigwe ekyo ndayiro ndabiranga ddala beene musajja wonze mulumba